pena, malaika. Malaika, nakupenda malaika. Aminifanyeje kijana mwenzio, nashindwa na mali sina we, nikuoe malaika.
Means angel, I love you, angel. But I am defeated because I haven't got enough money to buy you to be my wife. Kidege, ukawaza kidege. Kidege, ukawaza kidege. Namini fanyeje, kijana mwanzio. Nashingwana male sinawe. Malaika, nakupenda malaika. Isn't this a nice language? Malaika, nakupenda malaika. Namini kanyeji kijana mwenzio. Nashingwana male sinawe. Nikuwe malaika. Nothing one the man is in the way, take away my life.